kitchi ya ya, soki soki baya, pitcha pitcha taya.
Ciao.